ndiyo tupate hewa safi, maji safi, afya bora, mazingira yetu.